olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Sextortion, po ole sexual extortion, ilunga ole upenga tafa ilangi. Ole winga, oni fainga e maunu wai nisi, e awala ile faa wo mua mua iai ilunga ole upenga tafa ilangi. Ona mulimuliana ele ata uanau, pe lata ute mawa ina mai se ata o te lenoa seisi, po onisi fainga e faa atasi na inai. Ona se so oa iloa lea male au mai o faa matalanga faa mai lei, a le totongi a tua se tupe, ole a lata utu uina nei ata i faa salalaunga lautele, ilunga ole upenga tafa ilangi po ole social media. Mo nisi o tupu langata la vauepe ole tama o Jordan D. May in New South Wales, olana mea se sena fai ile lafoina o lona ata ilona manatu o se tamaa itai olo ola feso o ta ilung o le internet. Na se so oai male fe au na tapa ma yeile tatongi na atu o se lima se lau ta la a le olea ole a fasala la wina lona ata tele noa ile internet. E le i tatongi e se tupe a e na pule ai Jordan D. May ilona ola.
Jordan received his first text message at 10:15 p.m. and he took his life at 3:45 that next morning, so less than 6 hours, and everybody was sleeping in our household, so we had zero chance to even recognize what was happening.
O le tamaa le nā, o Jordan, le alii o John D. May, i se talanoanga ma le Fox News. Ua sai saia ma mōli ai se auso mai Nigeria, i le tau mawhainga e faa mālosi o na tutongi atu pe ave atu i atupe, e awala i whainga tau faa sese ma tau lamalama e faa o ngā inai ata o le whanau. Nā se vāenga i thia faa sa oatu o le polo kalame le ne, a o le reporti le nei, o le alii o Jordan D. May e le mai New South Wales o se alii Amerika, a e yei se tau le ele atala vou na tupu ai i a se whaalawa lewe faa penei na pule ilo na ola mai New South Wales i le vai asuna tenei. Ua sai saia ma mōli ai se auso mai Nigeria i le tau mawhai e faa malosi o na avatu tupe e awala i whainga tau faa sese ma tau lama lama e faa o ngā inai le ata o Jordan D. May. Peitai, o le tala i le mea na tupu ia Jordan o se whainga tā a tele i lunga o le upenga ta faa ilangi. E tu sai ma faa maumau ngā le FBI Amerika e owa i le se fulmana tolu wafe reporti o sextortion i le tausanga ma le afa ua tuana e atu nei. O le lua se fulu pasene o mata upu nei, o tu pulanga na afiai i le sextortion na iu ina pule ai i o nato wola. Na faaalia Brett Lee, o se tasi nangalue o se leo leo na nā, ma e faapito o lona tomai i sua suenga o soli ngā tu lafono i lungo le internet, e le na o Amerika, ae wa afia ile to atele o tu pulanga talavowi au se talia nei.
It's not only overseas, it's very well documented here. The Office of the E-Safety Commissioner said it's one of the big crime movements against young children in Australia at the moment.
Na faalia ele ofisa o le komisina o pui puinga ilungo le internet, ele e-commissioner, e ova i le se fulu wafe reporti ima faa asea e faa sino i tangata e faa wō mawala au mai mō ni ata tele noa o le whanau ilunga o le upenga ta faa ilangi. Ua faa alia le kampania Meta, o lo opulea le Facebook ma le Instagram, ua yaini ala tau fuafuanga e pui pui ai tangata mai whainga tau faa sese faa penei. E au fia ai le faa nenefu, pe blur o ata tele noa ilunga o le Instagram. Peita ina sāu noa Brad Lee, po olea pui pui ngā company social media, ele aise pui pui ngā siliatu o nā lelei ma malu pui puia na ilo le vaaia lelei e mātua o a lātou whānau. I awala o lo lātou wha o ngā inai, ma feso o ta iai ilunga o le internet.
It's how the child is manifesting that in the physical world, whether they're having nightmares, they can't sleep, they don't want to go to school, they seem very reserved, or they're getting aggressive. Now, how we address this best is going back to the basics, something that's worked for us for all of time, and that's continuing that communication with children. That is the key.
Brett Lee, a fa pe o e mana o mi e se fe so so ani pe o e si la fia se isi e mana o mi e se fe so so ani I fa inga fa pe nei I lunga o le internet e ma fai ona maua I le lifeline tasi tolu tasi 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 fa po o le suicide callback service tasi tolu o o ono lima iwa fa ono fitu tasi tolu o o ono lima iwa fa ono fitu ai le olea o le kids helpline I le tasi valu o o Lima lima, tasi valu o. Oli reporting the Saunia, Sam Dover, Macath Landers, Mole SBS News.
Toi fia fa'afafonga I nisi tala fa'apea? Fa'afafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po'o fea lava I mawailau podcast.